Downloaded from ilovezedmusic.com.
Simchizi mankoswe tipanga panji donjezo donjezo minda kwaniritsai ndakupezela nitsikana ukongola chipadziba siwa maonekedwe chabe abwinoho koma ale nandima ngati inu chatowa mwana wachitumbukai nkadzodzi wa mwambo wa ulemu amai tonde mulandileni mulandileni mutsikana huyu mutsikana chondekala pansi mami akudziwe amai uwadziwe makolo anga amai uyu ndiye nkadzi wakuntima kwanga ndinalikumaloto osadziwa andichotse mbambo baibo imanena kuti wamene wapeza mukazi wapeza chinthu chabwino mulungu amasangalala naye amahi chonde mulandileni mulandileni mutsikana uyu zikakala tele makolo amakala osangalala chiyambi chamabanja awiri chayamba amakambanso munyada akuti mwana wanga anakwatila anachita waiti wedini
from ilovezedmusic.com.